nebaza nnyo sebo olwazi lwango lwedda nedda weebale nnyo sebo
Neanzeke, wave and in your sibo.